Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi rua te kaumārima. Exercise 25.
Hei whakahuahua. Here are the place names for te wāhanga tuarua for you to practice.
In this chapter, place names with the F sound are practiced. There are some variations in the pronunciation of this sound, but for most dialects, it is pronounced like the English F.
Whitianga. Whitikāhu. Whitiora. Whakatāne. Whenua pai. Whatawhata. Te kauwhata. Whaingaroa. Tauwhare. Whakatū. Whangamata. Whangaparāoa. Whirinaki. Te kōwhai. Whangārei. Whangamarino.
Whangaraupō. Whangamoa. Whakatipu. Whakaari.